나짐사피.com
와맨초코사베어
Umeatimba umengiacha kiki hakuna mswalie mtume vest mimba usinywe pituni zalie wa kiume mana ushakosea masharti ya kuoga wewe umemeza
sauna niweza wewe
kinyau nyau kikia chapweza sauna nitangazia unaugwadu na unajua uko hedhi wewe vipi babu hanithi siwezi hawa wachambuzi chenga tuliwafundisha kunyoma leo ana akili mnembe tu anatufundisha kungoma nani mwalea marapo juzi nkawafuta kama wamevunja ungo wamebalele wananyonga na nyaa so akini this sijali takataka piska raskari cross nifunge kwa utosi au tiktaka vesi mkunga nazalisha kila mada niwafunga kirumba kija mkwakwani ndo kama gaza ananjua kimbunga msasani wevunga unijui brother nilianza na dunga kabla na really na jay mada mini namba mbili upande shufo upande tasa kija uje kwa kili kosea pusha uziwe skanka demu wako chizi bruto wauni wanapigia kwa free unamweka dp wana wanaeka d kwenye p mount kenya luguru meru miniko mount everest ives misa shukuru tulene ekaris ogopa watu ujinusuru wengi chatu stop kadi tato siji ni dhuru wa narocha
tiri titi uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti wambia ni nubwa sigombanie maiti mtazika tasafirisha tiri titi madoro
wanajua baba yao ndo mzazi the wrong rende the wrong daddy na control kichele kado keti ya John Buddy kifinance nimewashinda they won't judge me you don't call yona shindani na Don Jazzy na zoza kwa teliza nyumba na kusema kweli nyusku makama tapeli wa unga upper brand kama gaveli ya meumbwa Hail Mary says he made in a mboge na imba singeli kwa boom bap na manifesto ni set goals wanaona kuna open na ni presto ni let go and I track on each other my dress code Illmatic, you niggas couldn't mess with the S code I'm light years ahead of these boys who want flex your lifetime savings I bag it on one check I told her to get low she proceeded to unrest but then how would you know when you're only rapping for one sex unafraisha machaji wa bezi enu what you serve is predictable mina za guest menu kwa fist fight mki pull up na tuvisu mina display black belt na jujitsu
tiri titi 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 uni mtiti wafalme wamefika msigomba niye kiti wambia ni nubo sigomba niye maiti mtazika tasafirisha tiri titi 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 mana
Yeah, mini striker, na cheka na nyavu nite column one Nikiwa zenju tani kuta niko forozan Sina kapo niko single yani Solomon Jambazi kuwa rapu kwa pinzani nite boro yani School of Thought Notes Yeah, hamtoshi kwenye buyu wa shamba mtavaa crocs Hii ni kavu bila socks Ukisikiza kaswende, haitibu wazuma kunywe docs Nikitoa kanda mseto yue na sambaza mararia Daktari mento hau nitibu mi bakteria Nyuki wengi na maliza ya masaria Kini kuta na peace ujue ni kingdom wani mali Hii ni black belt Kivua shirt ujue na black vest Nikenda banki basi mkononi na black check Drip check Kama mavazi ujue ni deep set Tukizipata utatukuta kwenye black check
Titi Uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti Wambia ni nubwa sigombanie maiti Mtazika tasafirisha Titi Mana Katize cheze nuko kwenu Yeni chakula naona kwenye menu Watoto wakule ya ya ya
Ya ya ya tete
Paradise Music